These niggas so funny. They keep hating. They got no reason to.
I got whatever it takes to make it big in this fucking industry. Wakiongea naongeza tu bidii na siwapi nafasi. For those who know me, they know we started from the bottom, now we eat. They really don't know the struggle, the thing we were given everything. And shout out to my nigga Fred, showed me the way how to do this. He's been there all the way, guiding me and making sure I don't lose. I got the reason to enjoy, he said that we're enjoying, I'ma let me be. Instead of joking, couldn't hit, he brought a way to join, you're my wannabe.
I enjoy, everything with me is okay. Nimezichanga tu kwa shida, wacha leo nizitoe. I enjoy, everything with me is okay. Nimezichanga tu kwa shida, wacha leo nizitoe.
Unani hate for no reason, nikitumia pesa ni tatizo. Hebu nipe chapo one reason ya kukufanya unilete hizo. Nimehasa solo, Mungu only by my side. Ulikuwa wapi bro? Chida mingi mingi hadi jo kulala nja. Ulikuwa wapi bro?
Bro, mniendelea fiti. Nimekita kamizizi. Niko na njugu na shikisha miti. Sikosi maji na soda mbili. Walai na enjoy simu. Chezo, ona mpake mefura tempo. Kichwe metulia sina mawazo. Niko kila mali sina vikwazo. Kuna rombaya usinifuate. Ile deni kanayo sitaki. Kuna rombaya bro niache. Ile nguo kanayo asante. Misina uchungu na kuachia Mungu. Misina pingu na kuachia uhuru. Niache nitese vile inafaa. Nenjoy kila dakika kuna masa.
Na enjoy. Nimezichanga tu kwa shida, wacha leo nizitoe. Na enjoy, everything with me is okay. Nimezichanga tu kwa shida, wacha leo nizitoe. Na enjoy, everything with me is okay. Nimezichanga tu kwa shida, wacha leo nizitoe.
Unani hate for no reason, nikitumia pesa nitatizo.